ingathi yona ingomntu ayihambi kakuhle kayihamba kanjalo uzawungakhali kanjani ukhubekile mhlawumbi okanye uthe gquzu litsheni elikhulu uyova kuyona ichoko intliziyo kumaseka bainto bangaba eyi ugqibela baphinde bantu hayi indoda ikhala kwandini eyi kuntu elingakhaleki kele mbelekweni yakuxelela azibakuthi hayi natsi ngoma natsi ngoma natsi ngoma natsi ngoma o sigingqini kalantombi nonkobe lp natsi ngoma natsi ngoma natsi ngoma sazazibakuthi yiyoli uto zabantu akabuya kugalelekile ade ndiqelele
Go away,
Martin, don't they call it?